It's a boy. It's a boy. It's a boy. TAEV zombie. Yeah, yeah. We are looking for a better day. Yeah. Alliance in Malimba. In a Nima Gunzina chauffeur. In a Nifa Kavoko movie limba. We are looking for a better day. Nana. Alliance in Malimba. In a Nima Gunzina chauffeur. In a Nifa Kavoko movie limba. Ali Jeja. Mojango. Jango. Ali Jeja. Mojango, Django, Aide Jeja, Mojango, Django, Aide Jeja, Mojango, Django.
Every day, kukata kuseni no inki, but ni mapiti sa mopeni. Kukata daily ni mapanga maprani, na inteneni jobs kutini nkale na mani. Nicha aso, Mojango munga lion, kaidi emu yanga, ni kupanga mamilion. Nipaza ili yose as long as na fola, chikulu niziba na mbani kea munga bola. Pakati pa osiku, ni performa pa stage, as long as na peza kwache yokula maveji. Life ni tango, so daddy ni maluisha, kofika pano, daddy ni matulukusha.
Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django.
Yo, okay, life really hard. Uzaka peza veofu na murodi. Ola futi veofu na za vipeza. Life ikaleza ili veli vietia. Hey, mikuijanga chapete kanya. Iwo boy kalapansi oke tekanya. Life boy iwe boy sidi simple. Mongani gelo bama choka na madimpo. Okay life, pena ima vuta. Udabo wachito soba na yokula mafuta. Aso ima chosa foka mongani kapita. Udabo si vibalansa vewa eso chika.
Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. We are looking for a better day. Alliance in Malimba, Pena ni Magunzina chauffeur. Ina nifa kavoko muvilimba. We are looking for a better day, nana. Alliance in Malimba, Pena ni Magunzina chauffeur. Ina nifa kavoko muvilimba. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango, Django. Ali Jeja, Mojango.